nisi o tala ilene e fiafi. Ua tūtū mamao le pāle mia Malcolm Turnbull mai la fonga le minister fe malanga Inga Peter Dutton. Na ia sa unoa ie le tatau na si itia le au fai o tangata tūlu fai e talie le atunuu. Ona o le toatele, ele ia o oina ile numera ma le faitau tusi ia la tau lavangangana. Ma o le atu mutu muai le atunuu i tangata le fai ngā luenga, ai o la faalangolango i benefiti mai le malo o. Ai ui le malosi o le vala au mai le Labour ma le Greens, e faatea pe faatonu le minister, na sa unoa le pāle mia, e iai vaenga o le lafonga Peter Dutton, e au ina mai tawina le lei. Na ia vi ia fo ile sa o Peter Dutton, ile faafoeina o le matanga luenga o Femalanga Inga.
Peter Dutton is an outstanding immigration minister. For more than 600 days, there has not been one successful people smuggler operation bringing unauthorised arrivals to Australia. We are one of the most generous host countries for refugees. As Peter was saying, many of them come to Australia from shattered areas of the world. And many of them, large percentages of them, have no English skills at all. Many of them are illiterate in their own language. Many of them have not completed high school. And that's no fault of theirs.
Le pāle mia Malcolm Turnbull, o le lafonga Peter Dutton, na faia i lungo se talanoanga ma le Sky News, ina ua fesilingia sona finangalo i le Mawala Greens. E si itia le au fai o tangata sulu fai e talia i le tausanga mai le se fuluafe pe no ona iei nei, i le lima se fuluafe.
They won't be, numerate or literate in their own language, let alone English. And these people would be taking Australian jobs, there's no question about that. And for many of them that would be unemployed, they would languish in unemployment queues and on Medicare and the rest of it. So there would be a huge cost.
O le au faisao lea e iai. E lata ili sefulma le faafe. Sefulma le tolu afe fitu se lau lima sefulu ili tausanga lea olo o iai tangata suuru fai olo o taliaina. Ua polo a ina ili sao faata singa se si itanga. Ile sefulma le valu afe fitu se lau lima sefulu. Ile tausanga ili uafe sefulma le valu. O le tūlanga o le Labour ili mataa upule nei. O se si itanga e faaluaina mai le tūlanga o loo iei nei, pe e lua se fulma le fitu wafe, tangata sulu fa ieta li e le tausanga. Ai ili lafonga le minister, na sa auno ai le faatonu o le faala putupotonga le Refugee Council of Australia, e le o manino le fina unga le minister. E faimai o tangata nei, e le ea o oina, ai to e faimai foi, e faao e tangata nei ngā luenga mai tangata anu u Ausitalia.
Well, I think it's pretty distressing to have the minister responsible for managing Australia's refugee program attacking refugees. But also his attack is quite incoherent. He's simultaneously accusing refugees of being illiterate and innumerate and therefore unemployable, while also saying that they will take Australians' jobs. So the minister has clearly decided to attack refugees, but he hasn't actually thought through his argument or his strategy first.
Ae na marosi le fina ngalo fa alia o le sui o le Greens ima taa upu i tangata sulu fa i Sarah Hanson-Young. Na ia taa ua tatawia Peter Dutton ona fa ato ese ona oni lafonga e fa ailonga lanu. I se talanoanga ma le Sky News na saanoa Hanson-Young e le ofia fa alia mai ele minister. Le tau o le tausinga o tangata sulu fa i inofuanga sai sai epe o Nauru, Papua New Guinea ma ilata ui au setalia nei.
All of those costs are counted in the budget office's crunching of the numbers. But let's just be really upfront here. Peter Dutton is telling the Australian people in the middle of an election campaign, don't vote for the Greens because they want to help people. Vote for the Liberal Party because we will stop refugees because we don't want people who are illiterate coming to our country. It is xenophobic. It is purely fear-mongering.
Sarah Hanson-Young. Na sa unoa le pāle mia, e fai tau piliona tā la le tau o le fuafuanga le leiba, e faaluaina le au fai o tangata sulu fai e tali e le tau sanga. E le ngata ilea, e le o mai loa pe lavatia e au aunanga o loo iei nei, o na tau sia se si itanga ile au fai o tangata sulu fai e tali e ina ile atunuu.
Now what the Labour Party is proposing to do, as you know, is to double the refugee intake. That is presumably some gesture to the Greens, who of course want to quadruple it. But they have made no estimation of what the additional cost would be. It will run into billions of dollars. Nor have they considered whether we have the capacity in our settlement services to ensure those additional refugees are settled here.
le pāle mia Malcolm Turnbull. Se i whaafafonga mai lava. I le tūlanga lea olo o iei i a le tausinga o tangata sūrwha i le teminei. O le māsina na te anei, na whaailoa manino mai iei le mata ngā luenga o whemāla ngā inga. Le tau o le tausinga o tangata sūrwha i te tonua no fuanga sai sai. Se i whaafafonga mai fōi. Whai mai, i e se whaata i ta inga na tuuina mai iei i le suasu enga whaase na te lea e le mata ngā luenga o whemāla ngā inga. O le tausinga o ni ali i se toa se lau wono se fulma le fitu i le nofuanga sai sai Christmas Island. E afe fa se lau lima se fulma le valuta ala i le aso, le aso e tasi. Afe fa se lau lima se fulma le valuta ala i le aso, le tausinga o le tangata e toa tasi. O lona winga, e lua se lau fa se fulma le toru wafe ta ala i le aso, le tausinga o tangata e toa se lau wono se fulma le fitu. A whaatele i a le afe wha se lau lima se fulma le valu le nā, i le tolu se lau ono se fulma le lima aso, o le tausanga. O rona winga, e lima se lau tolu se fulma le lua afe, se lau fitu se fulu tā la, i le tausanga, le tau o le tausinga o le tangata sulu wha i e toa tasi. Lima se lau tolu se fulma le lua afe, se lau fitu se fulu tā la, le tausinga o le tangata suru fai e toa tasi. A whaatele le lima se lau tolu se fuma le lua tā la, se lau fitu se fulu, lima se lau tolu se fuma le lua afe, se lau fitu se fulu tā la, i le se lau ono se fuma le fitu, o le au fai o tangata ia i Christmas Island. O le tau o le tausinga o le inei, e se lau ono se fuma le fitu i Christmas Island, e valu se fuma le valu miliona, valu se lau fitu se fuma le lua afe, tolu se lau iwa se fulu tā la ili tausanga. Valu se fulma le valu miliona, valu se lau fitu se fulma le lua afe, tolu se lau iwa se fulu tā la ili tausanga. Ae na au le toa se lau ono fitu le nai Christmas Island, e le o faita uri ae le toa se lau mo ona tupu, le valu se lau lima se fulu i Manus Island, ma le toa fia se lau ina ru. O le tau le na, o le tausinga, o tangata suru, fa iepe ona fa alia, i se suesuenga whaase nate, ele mata ngā luenga o whemālanga inga, ile masina nate anei.